Johnny kisi mwapa kwa bedi. Benzi tulipime kwa geji. Waumie mpaka wa dedi. Dedi wengi ya wapendi. Kama pacha tunavyo spendi. Wali nitachizi mafegi. Nisikize dea, I'm here. Ani, yani, ani umependeza. Ani, ani, yani unaniweza. Ani, ani, yani unapendeza. Ani, yani, sinyu mchuzo pweza. Ani, yani, mwenyewe najiweza. Ani, yani, mbuna macho melekeza.
Oh, oya nakuwa pazuri. Wanangu nakuwa pazuri. Oya nakuwa pazuri.
Miss baby, call me. Oh baby, come in. Can you miss baby, call me. Oh baby, come in. Oh na na cheka.
Take five now.